Then she disappeared from the face of the earth. What happened?
Sijui yako wapi.
Uko sure?
Lakini najua yako. So, Mercy, if you're watching this, you know. I miss you.
Nini ilifanya ukafocus on that, like constitutional education?
So like hii law, hii constitution ilikuja kukiwa a lot of things, like kama easy freedoms zenye wasona tunaenjoying hii ya maandamano. Haikuwa. Ilikuwa inasemekana gamwezi gather beyond 9 people, si ndio? That was the law.
Yeah.
Nikiangalia Albert Ojwang, he was a qualified teacher. Right? TSC haikusema kitu. Umzana kupatia 5 so wende upige wase wengine tao. Hiyo doni taksi yako na kaibe chukuliwa ya deni bado utalipa. Unajua wame manage ku make goons wa believe hawa ku exempted from the realities of the economy.
Ekonene. Episode 559, tukisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend.
Yeah.
Na leo tukona one of the most requested guests. Tukona Nganga Muigai.
Yeah.
Na Nganga Muigai, saizi of course, a lot of people know him for advocating for Kenyans to learn the constitution. And basically, ni mse yule na believe in civic education and the fact that people need to know and people need to make informed choices. So, Nganga, ni aje jo?
Niko fiti.
Yeah. Ama ni jina gani unajulikana nayo kwa streets. Unajua mimi natumia ile jina nimekuwa nikiona kwa social. Nikienda ile mtaa ulikuwa naishi wa sana kuitagaja. Nganga. Ama
ina depend. Juu ukienda Ocha, kila mtu niita professor.
Oh, like, damn, okay.
Professor since like since days of primary. So kuna wase wenye sayadi wengine wanaendesha motorbike. So wananjua kama professor. So ukiniita Nganga, hawana shangaa like.
So, sio wanisha, hizi stories za kuwa mnika mode umekuwa nazo for long, eh?
Nilikuwa chopi shule.
Oh, ulikuwa chuo gani?
Nilikuwa Catch
High. Oh, Kakamega High? Ule tukaje tu siko bali lakini tukaje mlima mpaka Engaha.
Now let me even show.
Ni Engaha.
Wase wengi udhani mimi nilizaliwa Central. Mimi guka yangu ni wale wasanyo walitokaga huko hiyo time ya Mau Mau nini wakaishia, so guka yangu alikuwa deadly sana na alikuwa ambitious. So alibuy property Kitale, a lot of property, na akaestablish business Kitale na nini. So in fact most of my life nili grow Kitale up until I was 14 turning 15 then now I went to Nakuru. But ocha kwetu ni Nyandarua.
Nyandarua wapi?
Kinangop. South Kinangop. So
mno Olkalau.
Olkalau ndio. So yeah. Nyandarua ndio kwetu. Kitale ni the so dear to me because a lot of things. Mimi najua most Luya culture than most even than most Luya.
Oh, okay.
Because of Jesus circumcision. Sijui with you unafaa kufanya what which time. Hiyo najua.
Okay. Kosa lazima nikuulize another language, you speak the language. The Ingoho language.
So unajua acha nikushow. Nilikuwa na hiyo conflict after nilitoka Kitale nikaenda Nax. So unajua Kitale jina yangu ni wakitaka kuniita Nganga wananiita Nganga. But unajua in Kikuni Nganga. Like so I used to find it weird wakiniita Nganga. Ilikuwa unaitwa nani?
Wanangangana naye.
Wanangangana naye. But of course your culture ya Nax ilinifunza vitu mingi sana politically because watu niligrow na hao walikuwa very involved politically, very very much involved. And nilikuwa watu nilikaa nao walikuwa part of the group that ilikuwa ina resettle IDPs.
Okay.
So niliona a lot of politics both zile za street na za court, like kuna politics mbili. Kuna ile kai justice inibambi, kuna ile nyingine.
Yeah, so kinakona kuuliza nini, so Kiluya unaweza bonga mazi.
Na najua Kiluya, so
which one so specifically because
so kan nikienda Ocha.
Okay.
You mimi niki unajua wananiona mimi tu kama mtoi wao. like the neighbors hao ni only vile wase wengine uniona in fact like hao wanaona tu ah huyu ni kijana wa mama wanja
orie
so nilikuwa na kushoe conflict that nilikuwa najuza ni urbanize nionge hii Kiswahili ya Nairobi lea buda si uendaga ama ni maintain accent yangu so like I'm comfortable with my Luya accent because naelewa Kiluya sana so kama mimi nikikutana na wase like naambia ah papa wase kuka orie wateka like yani mko eh
yeah wateka okay. Si una, tunatekwa na Ruto
wateka yani like
umenitekaje
naona mbele
oh okay cuz you know a very interesting thing about Kenya is there are towns that are both urban and rural at the same time
yeah
so okay, kwa hiyo nini it's multicultural but there's this one dominant language
yeah.
that
yes,
you
yes.
end up nini so yeah hiyo ni nikali sana but sasa kile osata kwa surprised ni hapa nganga natuambia jo shai kujaga area iko nini na tumkumbuke jo that was like one of the most interesting things that I've heard before to on the show so alafu kitu that's not surprising he was an later guest you were involved in civic education
yeah exactly.
Like somehow it's so interesting alafu on top of that the guest ali later your video to shoot that day was used in court
was admissible in court in a court of law yeah okay.
yeah so kona shuna nini yenda alituleta gama sita rus that was interesting to find out skumbuki jo
the smartest woman I've ever seen like godem ni mwerevu sana na ni mfani like she's among the women when you're trying to check kesha like ni mfani so
Yeah. Speak like a man in love, Johnny. The smartest woman. Yeah. She's so fun. Yeah.
Like name smart like ile I think kitu tu wase hawakuwa na understand agitation yake ilitoka wapi? Ni alikuwa na dreams and ambitions zile za very personal like I want to get my masters by this time, my PhD by this time. So nilimu experience so mimi naweza kuambia ni smart sana like na ni diligent ana practice kitu yeye upreach like ni accountable na yeye pia demand accountability so
then she disappeared from the face of the earth what happened
sijui yako wapi
uko sure
lakini najua yako so massive you're watching this you know I miss you.
Hey, Johnny, what do I expect constitution? Take care. Kuna watu wamekuja kwa hii episode wakiwa na notes. Wakawacha tusikize leo. Afa nasikia.
I miss you. Which is good.
Ni gani hizi cha?
It's good to miss.
Yo kitu hiyo siku ilikuwa funny sana because it's a day that shows the psychology of a woman. Kwetu mimi na Ian. Because I think what I don't remember, saizi wa sana faa kujua how bad my memory is, that the fact that tulimitio siku, uli mbleta kama guest alafu you left. So I think after you left, maybe she felt like maybe one of us, most probably Ian, and the try kumkatia and she
put up a defense mechanism.
Zizi, na joke tu pia. She put up a defense mechanism. So nikali, I make it seem ni kama amekuja na boyfriend wake na atakuja kuchukuliwa na boyfriend wake which in hindsight when I look at it I understand cuz mademo kenda a lot of places au harasiwa wanakatiwa wana so ni kama ile kutry kuambia aseni aje msi try ujinga yote na mimi let's keep it professional
tajikinga na constitution
yeah so I think that's what happened so unajua mimi with that no one needs to hakuna mtu hata need kutuambia hivyo but I understand why someone is a feel demon is a feel like some sort of way I met on a two dudes two strangers ajui kama yuko safe najua hizo ama una feel gaje vile madem feel do you feel like girls get harassed and they need to be on the defense
I feel there's a certain status in if a man has ana feeling ignorantly entitled to attention ya dem like any unapata yani msia anacheki like maybe I'm in a position of power maybe in the public or private sector niko I think your ignorant assumption that I have what any woman would want and then una realize sio kila dema ko hivyo una realize unakuwa sasa wewe ndio bully, ni kama una is it a bully ama ni harassment, mtu ana
ni harasa kweli ama ni kuna jina inaitwa ni kama ni inzafika tu a certain level where you are a sexual offender. Unajua sasa cause unaanza kuoffend wase na ngono yako,
I think ndio maana majui na kwa mostly mtu anza kushtaki for nini.
Na huko siuliza Abdu Badid. Ataamua kubonga about it. Anaweza jua like infringement of privacy. Na pia hiyo nini ukumsia kifeel ni kama una threaten the way of yeye anafaa ku go on with his daily life. It's a serious offense.
Is
it in our constitution?
Sisi tukona first world constitution but third world application. Bro, mtu asiku enjoy, we have a first world constitution. Sijui hawa say wanyo walitengeneza hiyo constitution, what had really happened in their lives.
Ni kutwak maki
kuna kitu ilikuwa ime happen na nikawa alikuwa ametafuta hiyo one chance to get it right and they really got it right.
Okay, so acha tuanze na hivyo. So why must the constitution be a school subject? Kwa nini unafikiria inafaa kuwa?
Ukiangalia the colonization of Africa and other countries that were ever colonized, our colonizers walikuwa na two ways ya ku establish control. Ilikuwa zile za first we go the soft way, you go to the you focus on the heart, ndio you tell people ni aje kuna God na God anataka watu wenye ni wana respect their masters. Nini maget like wanaku emasculate, can you say that it emasculates you, eh? Then sasa ukikataa ndio force inaingia, right? So na unaweza ona vile inakuwa applied saa hii. Like gava ikifail ku accountable inaambiaga watu nini na kanisa, tunaomba viongozi wa kanisa muongena. Then ikishindikana ndio polisi sasa wanakam. So kaa tunaweza funza watu wetu religion evil. I keep insisting like Muslims kupeleka watu wao madrasa, si ndio?
Yes.
Na viboko like ikwagi like you have to learn that shit, like how comes the document that explains and defines your life from birth to death aujui anything kuhusu, na inakuwa affect 24 hours, inakuwa 24/7 365. Like hiyo kitu wasio udhani ni kama ati constitution ufanya kazi time fulani na time fulani imeacha. See, like every day you wake up in this republic you are under the dictates of that constitution. Sasa kaa ujui, then utajipata kwa manoma mingi sana. Umeona? Noma ya kwanza, hata wachana na ile noma za makarau na nini, noma tu hata ya kutojua what to ask of a leader.
Yes.
You know the biggest threat ya constitutional ignorance that mkutana na wasi msia ananiambia one term, mwingine ananiambia two term. Okay, sawa, nimesikia. Why one term? Mimi msia tu mnasifiligi simpendagi, you know, like sasa wewe umebase your decision on
feelings.
Mwingine anakuambia two term. Hakuna vile alafu unajua anakuambia nini, ukimuza why anakuambia hakuna president ambaye aenda one term Kenya, like you see bado hapo hakuna reason. We are basing
emotion.
And your constitution from chapter 1 to chapter 18 imeshakuambia how everything will happen in this republic and if it fail what you are supposed to do. So it is time ukisoma ndio hii constitution yenyewe mimi beba. So ukisoma hii constitution hapa kwa preamble inasemaga kitu very important, like kwa preamble yetu iko wapi?
Yeah, hiyo kitu like what
so you sema like like after tumemaliza kila kitu,
what
do we do? You sema ati we the people of Kenya, you unasikia juu honoring God, sijui considering ABCD. Oh, hapa sasa hii ndio inakuwa the most important thing kwa hii katiba.
Yes.
So ishasema, we the people of Kenya acknowledging the supremacy of the almighty God of all creation, honoring, utasoma hizo vitu zote, but hapa chini usema, we the people of Kenya exercising our sovereign and inalienable right to determine the form of governance of our country, having participated fully in the making of this constitution, adopt, enact, and give this constitution unto to ourselves and to our future generation.
Okay.
God bless Kenya.
Simply, it was, sasa after tumemaliza, tumekubali tutakuwa part of the governance. Umeget, everything that will happen in this republic, tuta question na tuta approve, like sisi ndio tunaamua. Tunajipatia sisi na vizazi vijavyo.
Yes. Okay.
Structures already zilikuwa established ya kupatiana skills, knowledge and information na ni the education system. So wakapeleka kila kitu in school except
Where do you find this?
Same. Aya, sasa hiyo swali after mtu ameniuliza vitu mingi kwa street, mimi umuuliza mtu niambia, unajua katiba inasema hiyo, niambia okay, sawa, wapi? Chapter gani? Niambia tu chapter gani. Sijui sana lakini najua tu iko hapo. Sasa you see, like, alafu namuza, okay, katiba unaweza ipata wapi? Hata ajui. Like, do you know, like, hii stuff, si kwa government press inakuwa gani? Is it 3 soma 5 soma?
Oh, okay.
Inauzwa, like, si free. So hii nilipewa na wasewa uraia. Nilipiga bakelele huko. Boyfriend yantu wakamandea, kaniita, kaniambia niaye.
Yeah.
Kanipatia makopis kadhaa, so...
Oh, ndio weze pia kupatia wase. Okay. Alafu sasa ni... yo kitu lazima pia nikuulize, like, nini ilifanya uka focus on that, like constitutional education?
Unajua, wase udhani, ati mi nilikam juzi. Mi siku kam juzi. Mi nilianza kuenda bunge nikuwa around 23 years. Bile, as in, nilikuwa naendanga sana, like, tulikuwa tunaagi. BBI ikikam, I was there.
Yes.
But nika realize kitu moja, si uchange tu wase wenye tuna discuss. Like ilikuwa Raila versus Uhuru, ikakuja ikatoka sasa ni Raila versus Ruto, tena imetoka imekuwa Ruto versus Rigathi. Like umeget, like 54 million people waking up every day to discuss the interests of two people and a few loud MPs and ministers, you know, and CSs, you know. Yet hao ni a very small portion ya hii constitution. So nikajiuliza, wase wana dedi, wase wanaenda maandamano, tunaenda elections, bado tuko na mashida. Noma ni nini? Noma ni wase hawajui katiba. So si tu solve to once and for all, like to solve tu kitu mara moja, like iende shule watu waisome, so that wale watu wenye watakam wakuwa na elect. Mwizi utoka wapi? Mwizi utoka shule. Polisi utoka wapi? Polisi utoka shule. Raia wa kawaida tu utoka wapi? Shule. Sasa unapata karau ameshika mse, na huyo karau mwenye ajui katiba. Mwenye ameshikwa pia ajui katiba. So juujui katiba, uwezi fightia rights zako, si ndio? So what is the, na karau juujui katiba, ako na instruments ya, ako na tools za kukusikia, si ndio? Anakuambia unajua utaenda nani miaka ngapi? But ajui. But wende unaumia all the time because ye ako na advantage ya government. Where una anything, uko tu na ignorance. So what do you end up doing? You end up losing money. I be like, siwache tu nikupatie bas. Tuishani. Corruption is just a show of constitutional ignorance. Like, maju, can a police officer even dare ask for a bribe?
Yeah, huko itakuwa
serious. Anezaona maneno ajayi, ora, because wale wasi wanajua laws house nasema aji, unaona. Hata I think sijui niwe muafu ama nani alikuwa nasema, vile US lawyers operate car hawkers. Like, yeah, anangoja tu like kitu happen. Hata ile story ya Tracy Morgan, ile ya kugongora ile.
Yes.
Like, wasiowashajua how to benefit from breaking from someone breaking the law because wanajua hiyo law dona. So then the reason kwa nini nilikuwa na push ni ku demystify hiyo fact that wasio wanasemaga hiyo rumor ati tunajua katiba ni kitu kubwa hivi, like kuna msomali fulani aliniambia hivyo LD. Sema tu tuambie kwa video si tuelewe. Hiyo kitu kubwa hivi. So wakati nilimtolea nikamwambia bro, hiyo katiba ndio inatoshana. Hivi hakuwa naamini, alikuwa zaba like hii kitu kidogo hii. Like I believe country yote is a run by the dictates of this bold document. Unaona?
Leo book ni how many pages?
Hii. Yeah, I think inakuwa 270.
Yeah, damn.
270. It should be.
But is there like a bigger one kushinda hii? Like
see, like in standard, like hakuna ingine.
Yeah, so any
katiba ni kama Bible, like it is that standard.
Because I think hapo pia mimi na believe ni kwa nafikiria vile naona gasa ki argue cases. Eh. Ni kwa nafikiri kuna hii which is a summarized version and then there is kuna ile sasa
ile ya kotini.
Hii ni kila kitu.
Oh, okay. Damn. Mm.
So na hii ndio ina decide how everything will be done. MPs ukisikia gawa wanatengeneza acts of parliament they are derived from this. Hata katiba yenyewe inakwambiaga parliament shall enact a legislation to put this thing into practice. Naona vitu kama elections act.
Yes.
But sasa katiba yenyewe tena ikakuwa very categorical kwa article 24 ikasema like any law customary or international like enye iko against ama ina contradict the constitution ni null and void to the extent of that inconsistency. Again, unaona, even that power is limited to compliance with this constitution. So, hii ndio kila kitu. Na hiyo kitu ya watu kudhaningi, ati katiba ni ya lawyers. I don't know if you get it, like, katiba si ya lawyers. Hii kitu wata kuandikwa na, hii kitu ni maoni ya Wakenya, wale wazee walizunguka Kenya yote, wakaenda wakauza wazee. On this issue mnataka aje, on this issue mnataka, mwana wakitu nimekusomea.
Committee of Experts.
Yes. Walizunguka na ilianza kitambo, ilianza huko 2000 huko before ikuje sasa ipite 2010. Hii ni maoni ya Wakenya. By the way, watu udhani ati ni lawyers walikaa chini wakaandikia country stuff. Hii ni Kenyans wenyewe waliandika. So lawyers tu walikuwa kwa hapo kwa drafting na nini, like vile tu wewe tunaweza agree mimi na wewe, mimi na Ian hivi ndio tutaoperate. Lakini lawyer tu anai draft.
Yes.
Agreement ni yetu, drafting tu imefanywa na lawyer. So hata wasi usoma law, wa usoma si law unasomaga ika just a course, sindio?
Yeah.
Ika constitutional law, sindio? So hii ni ya kila mse, because constitution will address four things only. Wasi udhani ati ina address vitu mingi. Constitution ina address our social life, our economic life, our cultural life and our political life. Na inaishia hapo, like so whether utusema social ni nini, social ni public transport, health, education. Sina affect hadi mwalimu, hata parent na kila mtu, right? Tukikuja kwa economic, ni everything to do with businesses, nini. Cultural, hizo vitu tunasemaga like music, football, nini. Kuna hiyo traditional culture, urban culture, yote iko covered na constitution. Then political. So Kenya, because ni country ya watu wa bright na watu know it all, tuna basingi maisha yetu sana kwa political, because si upenda tu kuwa right, even when as in you'd rather be incorrect but you feel right. So tumefocus on only one aspect of this constitution and still we have gotten it wrong. We have reduced our politics to two horses all the time.
Yes.
Side shows.
Hata ukienda kwa elections act imesema campaigns itafanywa only 60 days to like 60 days up for a period of 60 days alafu elections hiyo. Okay. Meaning the only time inafaa tuongelee siasa, nani atakuwa MP next, nani atakuwa president next, ni hiyo 60 days tu.
Okay.
But sisi mtu anashindwa kwa hivi elections leo ashasema 2032.
Yes.
So
two term.
Yeah, hiyo vitu zote unaona like
because vile mbonga Jeff hivyo imefanya nikakumbuka history. Nataka kujua your two cents on it. I don't know if it's a chapter umekuwa interested nayo because this is haiko political in any way.
Yeah.
But ilikuwa kwa the standard. Ilikuwa ni couple who lived together for 28 years were not married.
Yeah.
And according to nini ilienda kisemekana they were not married because haku go through any traditional or nini, kakwani a man and woman who lived together for 28 years during which they gave birth to 5 children were never legally married. The court of appeal had upheld In a judgment delivered on November 7th, Court of Appeal judges Francis Tuyot, Lydia Achode, and Agri Mchelule ruled that cohabiting only gives an assumption of marriage but cannot transform a relationship into a marriage. The judges made the ruling in a case where a man had sued his partner for selling their matrimonial land without his knowledge. Court documents show that the man's relationship with the woman began in 1980 and they cohabited from 1982, having 5 children together, although only one survived. Okay, damn. Okay, it's going to take your part.
Out of five?
Yeah, out of five. However, at the Environment and Land Court in Malindi, the judge concluded the couple were not legally married because no dowry was paid and there was no marriage certificate for their union. Aggrieved, the man approached the Court of Appeal seeking to quash the judgment. He claimed to have bought the land in question, having provided the funds for its purchase. He alleged to have paid 197 out of the full purchase price, 200,000. So nika mother alitoaga 3k. So constitution ya Kenya, if you are to be realistic, we have to know that a lot of Kenyans don't have
certified marriages.
A lot of Kenyans pia juu ya poverty hawajalipa dowry. So constitution nasema ni ushaifuatilia place ya nini? Ushaifuatilia any place ya, how can I put it?
Man, registration of marriages,
yes,
or something.
Unafaa ujue tuko na tunakuaga na ile ofisi inakuaga kwa Ministry of Interior. Mambo za registry,
hizo za
certificate, marriage certificate, death certificate inakuaga kwa Interior.
Inakuaga Office of Attorney General.
Yes, but inapeni kwa Ministry of Interior.
I would have to look for that.
I think inakuaga huko. So again, Article 24. Wewe uweze enda ujitengeneze arrangement yako on your own assumption that mimi nimekaa ni kama useme sitaichukua ID. Unaona?
Jua ni mkeni.
Mimi nimezaliwa hapa, right? So hata nikutana huko 50 years. Alafu uambiwe sasa ni aje mwafaka unataka ku travel out of this country, will need your ID na nini. Alafu useme like, but si nimekuwa Kenya for 50 years, like mwasi mnipatie tu your passport ama kitu nataka ni like, if the law requires you to have something, you have to have it.
Yeah,
unaona, because it's part of the data enye inasaidia gava kujua like, oh, these are the number of people that are married, these are nini. Aya, another thing, I'll be vague on this kidogo. Another thing ni what if wanasemaga ati marriage isa marriage ati a marriage is an arrangement between two people to own property together, like marriage has nothing to do with love. Like for me to recognize you as my partner na nini na nini na nini, lazima nikuwe na hiyo certificate, ama for the government to recognize my say in our relationship, lazima kukuwe na something. Aya, acha nikupatie another general assumption. A general example. Mimi najua na wewe. Alafu mwafu kuje nikuuzie shamba. Sijika ushaona vile watu uzia na shamba wacha. Ati, si mimi najua mwafu. Mkatie ni shamba tu hapo, right? Then watu wangu wakuja waseme, hii shamba hii kuuzwa. Na unasema, mimi nilibazara na buda yenu. Mimi si mnanijua. Like, there must be something to say. Because of the changing nature and unpredictable nature of human beings.
Yes.
There has to be. So that ruling was so okay, because always yendo ujifanye vitu zako zenye ni against the law. Unaona? So yeah,
okay, alafu like history jo. But I stick na hii, it's actually very sad, because ilikuwa ubuda inasemekana alipewa 97,000, ndio. Mother alipe 3,000. Yes. But inaendelea inasema, however, the title deed was registered in the name of the woman. The man argued he'd allowed that to happen because he feared his other family would attempt to claim the land after his death.
Ignorance is not permissible in court.
Then Kendalea, the other family lived in his rural village in Kakamega County. The Court of Appeal found that the property was purchased by and registered in the name of the woman, citing documentary evidence. The judges held that matrimonial property rights flow from marriage, and that because the man had paid no dowry, there was no evidence of marriage. The man admitted that he neither paid dowry, had a church wedding, nor registered their purported marriage. Having proved that there was no marriage between them, the woman told the court that the land could not be classified as a matrimonial home. Hence, the issue of spousal consent for the sale of the property did not arise. In those circumstances, it was imperative for the man to show that he was the source of money that paid the consideration.
Mm-hmm.
This he did not do. In addition, although he had testified that he had built the rental houses on the property and enjoyed income therefrom, he did not provide evidence that he'd built the houses, or in the very least that he'd collected or received rent from tenants. This would have been invaluable evidence in the face of documentary evidence that was stacked against him. Damn.
So umeona hiyo example.
Mm.
Now unataka take your story as assume the woman ni the government.
Mm.
And the husband ni Kenyans. Mnafanya tu vitu bila kujali, like mko zile za.
Mm.
Actually hiyo inaweza tumika poko wa hiyo siasa ya ukabila.
Yes.
Ati ni mse wetu, yani kuvotiaga mse on the basis of ni wetu, hakuna vile atatufanyia kitu mbaya, like the nani ange imagine like huyo mathe angekuja hapa job sio vitu kai, unaona.
Kwani alikuwa anamfanyia vitu gani kwa kitanda you guys?
Not necessarily that.
You guys.
I think niyo two assumption too. Yes. Assumption
like
it's a very innocent assumption.
Yes.
And you end up trusting this person. And I think with humans, one thing lazima ujue ni the behavior ya leo hai guarantee behavior ya kesho.
Yes. And I keep repeating this, like just by citing that as an example. Hii document ikitengenezwa, haikutengenezewa wase wafiti. Unajua sio udhani ati hii document ilitengenezwa ati ndio tukue na leaders wazuri. Ilikuwa hii document I recognize kama wewe ni mtu mzuri ama wewe ni mtu mbaya.
Yes.
Ina recognize your compliance with the law. Umeona, like tuseme haupendi president fulani, right? Ama haupendi MP fulani.
Mm.
But anafanya vitu vile anafaa kufanya, unaona?
Mm.
Ako right, like hata fungwa ama hata nyang'anywa some privileges because unamchukia, right?
Mm.
Na unaweza penda mse sana, unampenda tu na ha deliver like afanye anything vile hii law inasema, unaona.
Mm.
So let me try to make my what wanielewe. Hii document ililetwa na assumption ati tutrai kuwa na mathegi in power.
Yeah.
Umegeti. Wase udhani yeti ati unajua hapana, mtu akishakuwa president, akishakuwa MP, akishakuwa ni like an automatically atafanya tu the right thing.
Mm.
Z, like human nature inakuwaga like kila mtu anataka ku advance their selfish cause first.
Mm.
So hii law, hii katiba ililetwa ndio wewe atakao uko na tamaa inakaaje, iko limited, like iko very well curtailed, unaona. Me of course nikiingia hapo hivyo nitataka kusema like nilikuja hapo na mwafu.
Mm.
Nilikuja na Ian.
Mm.
So manzee kwanza tu, Ian, kwanza unataka shamba. Mm. Ian ananiambia costo.
Yes.
Naenda huko tunasema Ian, unataka wapi? Unataka yeye na face ocean ama wapi?
Unaona?
Law iliona hiyo mchezo ilikuwa inafanywa na Kenyatta. Kenyatta alikuwa anapea na gashama hivyo, sio? By the time wanakuja kuweka hizo vitu za NLC ikuwe like ina control land sijui nini, walikuwa washajua, like walikuwa washajua, like ukipatia watu mtu absolute power, vitu zenye atawafanyia ni mingi, unaona. So ebu imagine tu like sisi ni huyo mzae. Sisi tunapiga katu kura, alafu tunarudi home tunasema we trust you will do well. Na ule mse pia, that's why unaonaga every time MP anafanya makosa ama mtu yote anafanya makosa, akiona accountability ana fail sana, anafanyaga nini? Anarudingi kwao.
Mm.
Umeona? Sema like watu wetu mnaweza kubali tufanyiwe hivyo? Like ashajua amefail the accountability test, na anajua like to keep hold against the law ako wrong. So inabidi saa pull the tribal card and
I'm being targeted.
Na sisi sasa out of our ignorance,
yes,
tunasema tu like unajua ni wetu. Unajua atakaa ni mbaya, ni wetu. But the moment wase watajua hii, watajua ni aje. Oh, by the way, katiba imeundwa. Hata ukachukua one tribe, waeke from president to chief. Na wafollow tu hii katiba vile inasema, hakuna mse ata complain. Yeah, because it's not about tribes. It's about doing the right thing. If you do the right thing, people will flourish and thrive socially, economically, politically, and culturally.
Yes.
Unaona? Because sasa, ebu ni explain hii. let's say we have a Kikuyu president aeke wasapere ule msapere atoke tukue na president Mdigo aeke tena Wadigo na wanafanya tu the same thing, wanaiba tu like hakuna siku vitu zita change. So until and unless watu wafanye
Wadingo
brother, so you know mimi naweza sema yani
kuna kitu interesting wao wamesoma hapo.
Yeah.
Kwa hiyo kesi ya jamaa, there was no evidence that he paid dowry. Sana you know, tulofa ku receive ke receipt hapo, unajua.
I think at a social media ile wana cheke kina hizo marorashio, wana fikiria ni upuzi, kumbe marorashio ni za kusave, si ndio? Because documentary
mbona uleta? Ushajiuliza mbona wanakuambia gakawa ni mwanaume, ukam na uncle yako na mtu fulani wa kwenu?
Witnesses.
Yes. Yeah, ni wale watu waterproof.
Yeah, witnesses. Yeah.
But sasa vile wamesema there was no evidence of, cause inaweza kuwa watu wanaweza dispute, unajua koti ni koti. Ilikuwa tu sherehe, but unajua kuna part I don't know what you do kwenu, but sasa nyinyi mkidishi wasapres unaambuanga chagueni watu wenu watano hii side na watano hii side tuingie kwa. I think sasa pale kuna faa kuwa na written format, signed and witnessed by, just in case.
Yeah, hata bila yeah, cause, written wasio wakikam tu na waseme mimi niliitwa na nilienda pale,
a witness,
nilikuwa hapo, like niliitwa for this purpose.
Yes.
Na okay, nilikuja na huyu na huyu.
That was interesting. No, so cause another case ni nini nishaisikia jamaa wamekosana na demu wake, ndio alipata mother akigongewa kwake, si ndio? So akamuda nini by jioni ukumetoka huyu mjamaa kufika kwa gate jioni, alikuwa naambiwa na wachi, you do not belong here, because you know what happens, si unajua, like any agent band imefika, unatumia
wife analipa. Yes,
wife do analipa.
Yes,
ile time ya nini, ile time ya mkimove to that apartment.
Yes.
Contract ilikuwa between nani? Kumbe wife alikuwaga. Wewe ndio umekukishi wapi?
Because
wewe ndio umekukishi kwa wenyewe.
Yeye ndiye analipa rent, yeye ndiye anabea liability na everything. So the owners of that property wanamrecognize yeye na si wewe.
Kwanza kambo, sasa wewe kwanza ndio
belong. When you stranger hapa.
Wewe ndio hujakukishi.
Yeah, so yeah.
So hizo vitu ni hiyo story ya atimpaka jamaa alijenga. Nini? Jamaa alijenga kwa lande u mother and stuff like that, so is it what to fanya nini kwa marriage
Yeah. Hey, konene, nime interrupt show kukurimand your Lemfi. Kama uko US ama Canada, nunataka kutuma do Kenya, register kwa Lemfi ukitumia promo code Ekonene. Hita kugarantee $20 cashback on your first $100 transaction. Alafu pia time una register, make sure ume tick the two checkboxes za notifications di uko ukireceive info about amazing offers through newsletters. Na pia usijali, Lemfi hatumagi hizi maletters za, yani unajua, like ma messages za kipumbavu. Pia usisahau, every time una transact $50 and above una earn points. Now the more una transact, the more points you earn, and you can redeem them as cash ile time unatuma pesa. Alafu pia kitu nanibamba kabisa ni saizi ukitumia Lemfi unazabaki umelipa pay bills na till numbers directly. That means unazabaki umehandle bills za maparo wako ukiwa hizo masaidi za States ama masaidi za Canada. Alafu pia we mwenyewe as a Lemfi user baki umetafuta ile button imeandikwa get USD $20, ubaki umeinvite mabeste zako, na ukiinvite mabeste zako on their first $100 transaction unapata pesa ngapi? $20 cashback. So unangoja nini? Baki umechangamka, ingia Lemfi. Lemfi, international payments for everyone. Eko nene.
But I think one of the most powerful things umesema hapo ni the constitution haikuwa made in quotes juu watu wazuri.
Yeah.
Na kuwaga made juu watu wabaya.
Yeah.
Yes, unajua zile raya zitatraka either ku have too much power.
Yeah.
Ama ku abuse power,
yeah.
Ama ku, because I think kuna watu wasiumigi like inakuwaga made for the good people.
Because
the good people, that's why you can go through life without feeling the need of the constitution if all the people that you meet are good people.
Yes.
As you able?
Yes. Yeah.
Like, because kama kuna story ngine pia nilicheki, ilikuwa on, I think we are still on Thursday, and the story was that kuna mse, ali aku deliver gari. This was such a strange case. I love the other guy, the guy who didn't deliver a car worth 1.3 million was fined 200,000. So kitu kama hiyo, like stories of fraud, for example, is there a whole chapter on fraud? And if there is a chapter on fraud, does this chapter talk about fine? Someone fine ni kitu tu judge na amuaga tu. Because if I can steal a car, yeah, 1.3 million, and you fine me 200K, afadhali ni hibe. Nalo alafu tuende kotini, unifine, I make a good profit of 1.1.
Aujulizangi mbona wase wengi wanaogopanga kupeleka wase kotu juu ya madeni. Right? Because I think hawendangi ku huyo msea kuwangi charged juu ya your amount. Anakuwaga charged for that fraud. Like whether ni 10M, whether ni 2M, anakuwa charged for fraud. Sinio, sinio makoza nito fraud.
Yes.
Love, I think inakuwaga kwa penal code. But all those things that are all those laws that exist to for checks and balances, for punishment and whatever, they are derived from this, like India, the mother. So like wase wengi wakijua hii, ni kama Bible, si tunakuwaga na Bible.
Yes.
Then wase wana tengeneza several books, motivational books nini about, alafu wana quote scriptures za Bible, si ndio?
Yes.
Anafai quote correctly, si ndio?
Mm.
So if you realize kila swali unaniuliza, I'm just taking you back to the constitution.
Yes.
That is the mother of everything. Like ndio tusijipate kwa hizi chaos zote. Kwanza lazima si wote tu tuijue. On that point enye umekuwa unasema about the constitution existing for the wrong guys, inafaa uangalie history hiyo constitution, like the power enye mtuka Njonjo alikuwa nayo. Njonjo angekudetain na amedoze man, angesema tu like huko under house arrest. Inakuwa order, inaenda na ina happen.
Yo ilikuwa as an attorney general.
Yes.
Yeah.
It was that powerful. Like ana kupiga tu house detention hivyo. Aya. Hiyo vitu budango leo nipigia story ati alienda kuona Martin Shikuku. Budango anajua siasa atakunishinda mimi. Like mimi I can say mimi tunamshindia. Mimi nilijua constitution more. But siasa budango anaijua. Siasa na history ya country budango anaijua sana. So aliniambia one time akiwa kijana walienda rally. Na Martin Shikuku hiyo time alikuwa against government. So Moi akaenda hiyo Kitale Stadium, ilikuwa to Kenyatta Stadium Kitale, right? Siku inaitwa Trans Nzoia Stadium. Ati so Shikuku alikuwa ameleta hecklers. So wamekaa on the left side ya Moi. So Moi akisema kitu wanamoku, wanasema ndio baba, like even when a response is not needed, wanasema tu ndio baba. Udawa liambia, Moya litantu hivi, na akasema, like it was a very simple gesture. Chukua hao.
Bakarawa akasema ndiyo baba.
Ndiyo baba. Awa sewa jai patikana to date.
Sorry.
Kumbuka hiyo time, akukuwa na hiyo law ati mtu wanafaa kuwa produced in court within 24 hours. Hiyo law ililetwa juu wasewa likuwa gava ilikuwa inatekigi advantage ya hiyo.
Wow, but
so gava mimi kaa complainer, nilikuwa na make sure naweza ongea na OCS ni kuweke tu hapo police station. Hakuna law inasema how long I'm supposed to take you, ndio tukiamua tuende court tuende, si ndio? Zamaniaje for purposes of justice, for purposes of protecting human life na dignity na nini, msee akishikwa akwe produced in court within 24 hours. Na hata kaa ni weekend, like tukirituyo Monday, first thing first apeleku. Unless, na hata wakitaka more reason ya kukudetain, lazima aende au aitishe yo reason court. So like hii law, hii constitution ilikuja kukiwa a lot of things, like kama it is said that ebu angalia kama easy freedoms zenye wasa tuna enjoying hii ya maandamano. Haikuwa. Ilikuwa inasemekana gamwezi gather beyond 9 people, si ndio? That was the law.
Yeah, okay.
Like mki ikisemekana.
So that was in the old constitution.
Yeah,
yeah, okay.
Like kama unajua kina nani kina Masinde Muliro letaje change. Like alishajua nikienda nikutane na wase wengi tutashikwa because to exceed the number. So akaenda akatafuta sijui kina Martin Shikuku whoever kina alitafuta tafuta wase wake wenye walikuwa na hiyo time kina Anyona I think kutoka hizo. But wakufika 9. So ndio ikakuwa almost like ikakuwa sasa legal, unaona. Aya, can you imagine law ilikuwa chama ni KANU. Like what is that? It's simply ni kukuambia Kenya ni nyumba ya KANU. Sio ndio? Si technically that's what's happening in Tanzania. If you're not in CCM,
yeah, wewe ni shida.
Wewe ni but say imagine Kenya ilikuwaje. Chama ni moja.
Yeah.
Na hiyo ni law, like by a law inakuwaga hivi as long as it was passed, even if it's unfair, it's the law. That's why watu wanasemaga ati na Moi alifanya dhambi nyingi sana. Unamuuliza gani? Tunajua alikuwa anafungianga na anashika watu anafunga, but that was the law, like he was doing the constitutional thing.
Oh, okay.
No, yeah, just, that's why yatunge mbring tuseme ati Moi sijui alifanyaga nini sijui. See, it was the law permitted that.
Okay, I think you kitu vile umesema hivyo remind two things.
Yeah.
Number one, kuna video go round ya Samia.
Yeah.
Women at some people were making noise akasema shughulikia hao vijana.
Yes.
Ushaona hiyo video?
Yes.
Apart from that, one of the reasons why Tanzanians are going through what they are going through right now is they are fighting for a new constitution.
Yes.
Because within the old so-called dispensation, ama the present dispensation, ya constitution ya TZ, elections cannot be challenged anywhere.
Na unajua the African Court of Justice ili rule hiyo kitu out. But still, that's why unasikiaga hivi tu kama AU sijui ni yakuta vitu hiyo saidia. Because that thing was challenged in court some time back.
Yeah, okay.
That niaje uwezi sema ati that's why unaona alikuwa anaharakisha, walikuwa anaharakisha kuwe sworn in. Because that is final. Umeget? Lakini wasn't Kenya the same before this new constitution?
I'm trying to understand.
Did we have your violence to a 7? Because wase wako wanajua there is another option. So see, tuna feel tume win.
Before 2007 you couldn't have challenged the nini.
Unge challenge wapi?
Yes, you could challenge it in theory but not.
Yes, in theory, yeah, but in theory. The establishment. See, kat India ilikuja ika establish mpaka the Supreme Court nini it had. As in uzuri ya katiba yetu ni in explain if this happens then this will happen. If this will happen then like katiba yetu ina loopholes.
Yes.
That is the only good thing with it. Aina vagueness. Because they say the law is a precise endeavor, isn't it? Like yani hakuwezi kuwa na loopholes hapa na pale. Mimi tumia article 3 ya katiba ya UG. It's very vague, like wasio dhani nchi waribiwa na the whole book. No, inakuwaga kitu kidogo kwa unaona kai.
Unasema? What does the article say?
Like ati mtu yote akichallenge constitutional order. And they have not gone ahead to explain your constitutional order ni nini. Wasema like ukichallenge during that time hata ka constitution itawekwa kando, they'll deal with you kabisa kabisa, like mpaka wakushike, like wewe wakumalize, right?
Yeah, threat to constitution.
So wakimaliza, now the constitution now itarudishwa. Now they ask themselves after constitution sasa imerudishwa, Ian ulikuwa unasema nini? Sasa nani alikuwa side gani? But if you look at the politics of Uganda, is there anyone who infringes constitutional order more than the government itself? So in a mean wale wali structure au kitu walikuwa najua according to the history of Uganda hiyo makuu na nini na nini, you need to ensure the government of the day is almost totalitarian.
So kwa msema hapo mbele nimesema the law is a what?
It's a precise endeavor.
Okay, najua kitaka kujua vile mimi ni mtu aiko nene vile ulianza hiyo sentence, the law is a, I'm going to expect some of the law is an ass. So your girlfriend,
but
eh?
It's true also.
Yes.
It's an ass. It's true. The law is an ass.
Because you're going to have to create an evil.
Because basing on that story, right? In your William Zahir, you know, the law is an ass.
Yes.
Like, doesn't care like where your emotions are, the assumptions.
Oh, okay. And So nini wewe mwenyewe hii historia law, like where does the interest come from? Nikitu ulisomea chuo, ulijifundisha, like, because you understand this is one of those things, like, I understand a preacher sitting down to study the constitution, eh? But how does a random Kenyan decide, you know what, I'm going to make my life, like, I'm going to read this book, because siwezi kudanganya. Hopefully I don't meet any bad people. So far I've not needed too much of the constitution. I've just enjoyed the benefits of ina happen.
Actually, yeah. You've needed it. We've needed it.
Ina protect individual rights zetu. But I mean ile kufika level mpaka I'm like, I need to understand everything about this.
Now you need. Unajua kwa nini? Issue ya debt na how money is used in Kenya.
Yeah.
Hiyo ni chapter 12.
Mm.
Wase udhani tuna focus on chapter 4 na nini na nini. Gava inatakanga by them focus on chapter 4.
Jum chapter 4 inabonga jia?
Mambo ya Bill of Rights.
Mm.
Like mpige makelele, mfanya nini. Unajua mbona Gen Z walishtua dunia mzima? Mm. For the first time since independence, wase wali attack walienda on chapter 12.
Oh.
Like nyi mlianza kuquestion vile Gava ina attacks.
Mm.
Na vile Gava itatumia do, like, that's why hiyo kitu ilishtua wase, because they were like, wase haongelei ati haki yetu. Nini yao sio wamesema reject finance bill, like hao wasio wako very specific on umeget. So it is the only thing yenye ilifanya Gen Z wa Kenya wakuwe very special. Ni ati waliongelea story ya chapter 12, public finance. So hapo ndio gava itakangi muangalie, because hapo sasa ndio ina explain do itatumika wapi, nani atapeana hii do, accountability zitafanywa aje. Mtu akiiba do hata after ametoka kwa power, what does the law say? Hiyo chapter 12 iko very clear. Ka uko hapo ulipoa job na nini na nini na umeloot na evidence imepatikana, hata ka ushatoka unarudishwa, unakuwa prosecuted.
Yeah.
So ndio unaona saizi hii, unaona hii, unaona hii history yote one term two term nini, it's because ya chapter 12, si chapter 4. That's why unaona during your finance bill protest wasi walianza kukataa story ya both politicians and activists. Hey, wasi walisema tu si tumekuja kaa sisi, yani hatuna leader. Unaona? As we are just saying A, B, C. Alafu, chapter 12, ufanyia kazi wapi? Parliament. Muka kuwa very specific, like tunataka parliament ifanye kitu ama to occupy.
Yes.
So, ilibidi like a certain diversion iletwe. Sijui nani alileta, but I always say the greatest diversion that happened during maandamano ni kutolewa chapter 12 na kurudishwa all the way to chapter
4.
Chapter 4 na chapter 9, executive, the executive. Mkaanza tena kuongelea mambo ya presidents. Hey, unajua nini? Hey, Ruto must go. Ruto must go. But you guys had gotten it right. It was all about that parliament. You know, time parliament ilifai kwe supplied na all acts of parliament mbaya mbaya zenye wamemake, na wame like, repeal this. Repeal this.
Yeah, because originally kianza ilikuwa ni reject.
Ni hiyo.
Ilikuwa tu reject.
Wase wengi kuuliza difference ya finance bill na okay, ukuuliza mse finance bill ni nini. Ajui, sindio?
Yes.
But usually, in your change happen, kuna kuanga na a certain feeling in the air inye. Hata watu wengine wenye hawaijui hiyo spirit iko in the air, they chant it. Kaule boy wa Adani mwenye alisema ameuza airport. Okay, hakuwa na understand hiyo deal ina happen aje, but hiyo kitu ilimfikia, unaona? So hiyo ndio mimi nasema like ina ku affect deal. So ulikuwa unaniuliza mimi,
yes,
hii mambo yote ilitoka wapi? I can say first ilianzia home. At first buda wangu alikuwa na problems na mimi sana, because alikuwa niambiaga ni mtoto wa masiasa. Like mimi nilikuwa gazile za uko wacha kuna kwa gadayo issue ya wasio kenda kuuza mahindi, wasio twist your scale. So anairudisha nyuma like zero kama 5 kg nyuma, so that kila bag ukipima 90 itakuwa 95, so anakuibia hiyo. Mimi nilikuwa naangalia staff na nazusha, kumbe kina budangu amecheza deal. Alikuwa na jamii na mimi mbaya sana. So nikaenda tu hivyo 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 hivyo, but pia high school sasa ndio hiyo kitu ikakampoa juu high school nilikuwa very great debater. Niliwinigile great debaters contest na nilienda ku represent Kenya Rwanda against other African countries in 2014 and I came back a champion, so nilibeat hizo ma countries zote na nini. Now nikakuja nikaenda campus Moi. Moi kukatokea noma huko, kulikuwa na noma kubwa sana. Badala nipelekwe school of law, nilipelekwa school of human resource. So Moi and the many problems. So nilikuwa nakaga tu chuo, nilikuwa nazururanga tu because I knew so I don't belong to this school, so ningojaga ati ni change. Nilikuwa na hang tu shule nini, then COVID after ilikam na nini, before COVID hapo ni tukaanza kuongelea story like ni shie sana nisome law sasa tu properly na nini. So after COVID nikaenda chuo hivyo kusoma law. But tena nika drop out sasa like because I was like kuna mtu mwingine na chase this side. Then I happened to have a classmate mwenye alikuwa village hivi, tunatoka the same village, so nilikuwa naambia like ni aje kibia tu fanye hivi weka chuo village yetu, I did two lawyers. Wepiga ikwanza alafu minta. But sasa hiyo kufunga parents wangu macho, ilibidi ngitu yani nasoma tu like ndio like they can see the progress, like okay this fella anaendelea poa. So nilikuwa nasoma hizo notes nini, but now nikakuja sana nikasoma constitution kabisa. But remember ukiwatch interview yangu ya kwanza unaobina, nilisema how my first experience with the constitution was like 2010. Hiyo ndio nilikuwa sana nimetoka Kitale nimekuja Nakuru, na hiyo time ndio nilifika Nakuru on 26th of August 3 a.m. 9 a.m. in the morning ndio procession ilikuwa inaenda Afraha Stadium ku promulgation of the constitution. So kulikuwa na jamaa fulani alikuwa amedress very weird, ama unaona kama watu wa gore wale mafani wale blow dress.
Yes,
so kuna mzee alikuwa amedress hivyo, alikuwa anapeana makatiba. So that's where I got my first copy of the constitution.
During the promulgation.
Your time, but hata sikuwa naifuatilia, nilikuwa tu zile okay hii inasema hivi. But of course sasa after nili grow nini ndio nikaisoma. I guess maybe question yako inakuja nilianzaje sasa hii advocacy yake.
Yes. But tunasema sasa hiyo ilikuwa hiyo after that promulgation, just self study sasa.
Hiyo self study tu.
So but you know there has to be an interest, like cuz you open it up like a storybook, yes?
Yeah.
There has to be something that ends up sparking your interest. You're like, "What? You know what? Okay." Then you continue. Was there something specific?
Yes. Of which after nilikuwa nimesoma hii katiba sana nini, niliai kuwa na interactions na watu kadhaa hapo wenye sitaki kuwa mention majina. Nikaona like hii stuff mimi naijua, but hao wataki kuiapply, like hao wanataka kuiapply in ways that favor them in other ways. But I was like, if we have all these informations itupeleke tu wase mara moja waijue. So nika decide okay, sitaki pia kwenda kukuwa mtu popular. So nilikuwaga na work na wasee behind the scenes. So nilikuwa na train wasee like ni aje. Unaona hiyo argument yako? Iko sawa na get Kenya unasema you have the voice and everything, lakini acha nikuonyeshe. Ukienda uambie ni hapa. Hapa ndio noma iko. So hao ndio walikuwa clients wangu. Kwa kuja debate na wale men nini. Mimi nakufanyia fact finding. But then the death of Albert Ojwang really ni. Ilinitoa sasa kwa ilinitoa kwa hao sasa. For this one reason. Albert Ojwang akuwa blogger. Akuwa kasi prini Nyakundi, unajua Nyakundi ni muinfluential hivi unaona.
Kwa also magani ni blogger.
Nani?
Albert Ojwang I think.
Alikuwa blogger wapi? Hakuna hata screenshot. Hata account zake hakunaanga. Right? Then ni hakuna mtu anajua mse alipost nini.
Kuna kwa gatuna the allegations.
Allegations, right?
Yeye ndiye aliposti gile post ati nani Lagat makes 100 million a month.
Good.
Mm.
Sasa hiyo sio hata inanibo. the fact that walimwendea hadi wapi? Homa Bay. Ule mse alikuwa na dishi na waifi yake na mtoi wake na hata wakaambia budake tunaishia na na yeye, right? So ili ni remind one thing, what happened to Robert Ouko? Walimwendea the same way. Walimwendea ni si walimu alikufia State House ya Nakuru, right? I felt that was the same thing. Like you die kwa place yenye inafaa kukuprotect. So it's like umse hiyo tocha yote akakuja akaletwa Central Police. Alafu akapigwa. Alafu bado wale wasio waka go out kusema alijigongesha kwa ukuta. Like hizo vitu zazi zilikuwa za debo, like nilikuwa napiga kelele home mpaka watu wanadhani na chizi. So nikiwa chizo ma footages za hosi vile wale wasio like what this person is saying and what these footages are saying. This guy already arrived hapa, I'm a daddy. Then the hospital going ahead to confirm that ni aje yule mzee alikuja hapa kama ame daddy. Nikiangalia Albert Ojwang, he was a qualified teacher. Right? TSC haikusema kitu.
Oh, damn. Damn. Okay.
Iliniuma sana. Like, I was like, this is the thing that will make teachers become loud and useful in this country for the first time.
Damn. I just, I didn't realize.
He was a teacher. Eh?
Yes, he was a teacher. I was like, you reduce these guys to a thug. This was a civil servant. He was teaching your children in school.
Okay.
So I was like, haya, kama mzee mimi simjui na mimi naendanga bunge, si hata mimi wanaweza nikamia basi. That was number one. Subsequently, si kulikuwa na hizo maandamano. Unakumbuka pale Kiambu ile mtoto alishutiwa akiwatch TV? I was like, uni aka nikatoto ka dem ka 12 years kameshutiwa akiwatch TV.
Iko ni Njoki ama Bridget Njoki?
Yeah, a certain name. We imagine uwa madhia melea mtoi wake for 12 years na memuambia usiende maandamano. Ato mtoi ajui hata maandamano ni nini. Ali dead. Again, during that time, kuna jamaa alishutiwa juu ya akiwa kwa building ana workout kwa treadmill.
Yes.
Hawa se wote watatu wako na one thing
in common. Was it in Ruiru or something? Yes. Yeah.
Wako na one thing in common. None of them was participating kwa maandamano. Including that Albert Ojwang, like he was merely a teacher. So it's like, na tusipoongea itakuwa aje, lakini tunaongea na angle gani? Tunaongea na angle ya kupata political mileage? Tunaongea na language ya ku make to noise, gavai to notice ituite, ama tutaongea na an angle yenye inaleta a long lasting solution. So wacha ni kuambia Albert Ojwang alinirimaini. Mimi ni fan mkubwa sana wa Dave Chappelle. Ukisikiza, ukiwatch hiyo ni ya Dave Chappelle, netoka is it The Closer ama Sticks and Stones? Anapiga gastori ya Emmett Till. Do we agree or do we not agree that Albert Ojwang was our Emmett Till?
Unzambia, msajujo Emmett Till story yake.
Emmett Till alikuwa mzee anatoka Mississippi, si ndio? Akaenda
tusiseme mzee alikuwa mtoi.
Alikuwa mtoi. So alienda state nyingine, then akiwa hiyo state ati akaona mother anatoka kwa grocery store. Apparently they say ati alifanya nini? Alikat call, si ndio?
Yeah.
Alikat call. Then huyo mzee akaenda. Walikujia huyo boy kwa hao akiwa na relatives wake. The same way waliendea Albert Ojwang. Like, we imagine mtoto Albert Ojwang atakuwa naambiwa nini? Buda yako alikujiwa hapa na government yenye ilifaa kumprotect na akadedi. So, Emmett Till alikujiwa hivo. Hawa say, hawa kuwa administer justice, wali administer punishment, racial punishment on him. What did they do? Walimdrag. Walimpiga na wakamdrag na gari, sindio?
Fesi yake yote. 14 years old.
Yes. Mother yake akasema niaje Mr. Feature hii kitu, no closed caskets. Mimi nataka dunia yote ione Kenya gava imefanyia mtoi wangu. So mtoi ile kwa tweet was an open casket. Then New York Times na hizo magazines zote zika
kapigwa picha.
hiyo ndio ilianzisha hiyo vita yote yenye ilikuja kuleta hizo justice zote, hiyo hizo achievement zote zenye America ime attain so far in the black community.
Injustices again.
Yes, injustices. Yeah. But sasa unajua nini? Now the sad part ni hii. Ule mother in her deathbed alisema she lied.
Na kulikuwa na no consequences.
Yes, alisema I lied. He did not do it. So niko sure the guy behind Staffy Albert Ojwang anajua vizuri sana. It was nothing.
Right. Yes.
It was nothing. So nikajiuliza, role ya hii generation yetu basi ni gani? Because me I'm part of a generation. Nikajiuliza like, ni kupiga kelele ndio tupewe positions za power? Hakuna change ukamu na hiyo system. So tufanye aje? Then sisi, nikasema wacha turudi basi kwa ile kitu yenye tulikuwa tunasema, we are leaderless, we are partyless, we are fearless.
Yes.
Why were people saying they are leaderless? Because the things they were agitating for, haikuhitaji leader. You don't need a leader to say that angusha your finance bill. Like, do I need someone to tell me ikitu ni mbaya na nimesoma nimeona ni mbaya? No. Do I need a political party to go and say that sisi as this political party we are saying this finance bill is bad? No. Watu walitoka from across the divide. Kulikuwa na watu wenye ni wa Jubilee, wa dini, wa UDA, watu ODM, wote tulikuwa wapi? Maandamano. So it was a partyless thing. So I was like, ni nini tuliachieve? We were able to achieve what is the problem, and we knew what was the solution, and we took action, and I was like, ito ndio nitatumia. For the first time in Kenya, wase walienda na wakasema, shida ni hii finance bill. Okay, solution ni nini? Tunataka muiangushe. Na mkikata, tunakuja parliament. So inatakanaga ikuwe na hizo vitu tatu. Like identify your problem, provide a solution, and take action. So nikasema now, the first problem tuko nayo ni nini? Constitutional ignorance. Yule nafanyaga watu wengine wanasema, hii ni maandamano ya Gen Z. Because bado wajui na muaffect ye aje. Angekuwa mesoma hiyo katiba, angejua economy haicare about
generation.
Watu wakati walikuwa nasema, oh, sijui watu wafanye the right thing, parliament ifanye the right thing, wakuwa najua capitation inaweza kuja ikatwe ya education, ndio? Ilikuwa released lini? Wakati watu washaenda home. So hizi vitu zinatu affect sisi wote, and I was like, the only reason why wana manage kutu divide wakati tunakani katu mwapata ni juu, amongst us, kuna ile rende yenye wachache ndio wanajua, na wengi ya wajua. So hao yenye wajui ndio upoa do. Wanakuwa goons. Because remember how unaitaga goons, wali make maandamano successful. Goons wa kukaa home during maandamano. Wali show up. But hata huyo goon bado hajajua ako affected aje. So ataijua tu akisoma hii katiba. Like siku atajua, ataambia mseni aje, mimi utanipatia nini? Kuna ngoma fulani ya kitusua, ile siasa, polisi, nini? Anasemaga mbunge amekam chip ati atubaiye steam tuvuruge. And I was like, yeah, mental emancipation. So umekuwa erevu, like, and I know, like, I was out to be bangaje saa zingine. Like, I was like, even though see what it afaa tukwe, like, umze na kupatia 5 so, wende upige wase wengine tao. Iyo do ni taxi yako, na kai mechukuliwa ya deni, bado utalipa. Unajua, wame manage ku make goons wa believe awa kwa exempted from the realities of the economy.
Ama they are favored.
You know what? Yeah, you'll always be favored. But even after umepatua hiyo do, ukirudi mta, prices za vitu bado zina apply. Si hatu utabai vitu
akuna, cheap. Akuna
price ya goon.
Goon coupons.
I told myself, wacha tu deal na hii kitu mara moja tu. Like, vile kina Orengo pia walitokaga na wakasema, bana, atubejua umoi, atuwezi mshinda in any other way. Tunataka multi-party. Atuwezi ongelea democracy na dictator. Like, before anything, kwanza section 2A kwe repealed. na wakaenda street like wakangangana, walikuwa tortured, wakafanya hizo vitu zote. Nilisikia kupiga story ya budako hiyo story ya 1982 nini nini. Hawa say ni vile history huwa paint vibaya. Hawa say waliamua ku take the extreme measures, like niaje mbaya mbaya, like you know what, hatutakaa na mtu mmoja tu atukalie hivi, like lazima ujiulize what would make a person think of a coup. There is something going wrong. Kwani how did Museveni come to power? It was a coup. How did nani come to power? Ule mse wa Rwanda. A coup. Yeah. Kuna kwa gana mse fulani anaona kitu wrong. Anasema hii ndio solution. Na anarally people behind her, a certain action. So nikasema, bas, the same way wale wasewa lingangana wakatoa section 2A, wakakuja tena 2-2 wakasema, anything but KANU. Hawakuwa na option hilo, walikuwa tu zile za ndio tushinde hii KANU, itabidi tu to unite because wametushinda 92 na wametushinda 97, so itabidi tu tushikane sisi
huko KANU ama KANUKI
KANU ama like your generation ikateni hiyo, si ndio? Gava bado ucheza wananchi after tu hiyo elections za 2002. Hata tujaenda sana gava tena nitaka kuleta katiba mbaya. Rawa akaona ni aje, zi mimi siwezi kubali hii katiba ni mbaya. Ni mbaya, na kama msikii, kama mtatoa ABCD, mimi na rally, mimi nataka mchange ABCD. Kama mta change, mimi na rally wase wa vote no kwa referendum, and they did it. Waka save Kenya again from a bad constitution. Tukakuja tena after 2007 hiyo issue yote na nini na nini, au sio, waka decide we'll make a compromise, ni sawa tutagawana. Hatuta share power lakini tuta share responsibilities, si ndio? So it was once a maga they shared. Kibaki had the power but they just shared responsibilities. Wakasema we are going to give Kenya a new constitution. So your generation ikatuserve hivyo, like niaje tumewapatia document yenye itawa guide forever in your lives. Wase wenye walipoa hiyo role sasa ya kuensure watu wote wanajua katiba, wakai shelf sasa, wase wasijue. 15 years later, umeanza kusikia talk, oh, to change katiba, tufanye nini? I'm like, how can you change something that don't even, like everyone does not know it? Utani propose yaje uniambie, this is not county as it work. Whether ni county ama districts ama ni whatever unataka kuita, it's all about money. Inamaanisha kuna mali dozi napotea na nini na nini. Na wasi wakisha jua hii katiba, hiyo doa zitapotea tena. So I was like, see, to push tu hii katiba mara moja, tuseme role yetu sasa ya generation zote sasa zenye ziko Kenya saa hii. Boomers wako Kenya saa hii, Gen Xers wako Kenya, Millennials wako Kenya, Gen Zs wako Kenya. Can we all agree that we are just one generation ya Kenya enye ime decide ni aje hii katiba itaenda wapi?
Gen zote.
Itaenda shule, ni Gen zote sasa.
Tuingize
tu shule mara moja.
Yeah.
Regardless of your political, regardless of the political side you are on, you know, like I'm seeking the support ya kila mtu, like whether wewe ni mtu wa Rigathi, wewe ni mtu wa Ruto, wewe ni mtu wa Maraga, wewe ni wa Matiang'i. For the first time in this republic, can we stop with all the shenanigans na to push tuseme tu factory reset country yetu? Yes, wacha tuwaji wakati kila mtu anajua the rules. Ebu imagine kama maplayer tu waseme wa England pekee ndio wangekuwa wanajuanga rules za ball, nyi wengine wote hamjui. So nyi mnacheza tu. Mnaambiwa ile
foul.
Uko off. Iwezekani inabidi kila mtu ajue rules, anajua okay FIFA inasema ball itachezwa hivi na hivi na hivi, ehe. So that's how to compete fairly. Mzee akiwin Champions League kuna gati tunajua ref alikuwa wenu. Zizi. So can we first ensure tunajua hii katiba, alafu sasa to compete. Sasa to compete like truly on ideologies. Acha nikuulize. We want to know how ignorant we are of this constitution. Kwa nini mtu mwenye anataka kuwa president akuje awaambie mtu mwenye mtamvotia for MCA au MP?
Yenyewe.
Like senior ni issue yenu ya constituency. Kama mimi najua nataka kuwa MP wa hii constituency, why do I need a political party? Kwa nini msia kuja niambie, unajua ni kupea certificate, utapita. Why? Juu, anajua hii katiba ilieka nguvu zote wapi? Parliament.
Yes.
So kila mtu anataka akue na voting boards hapo. Ebu imagine kama constituencies zote na mawards zote zingekuanga na independent MPs and MCAs. Ingekuwa it's a real battle of ideologies. Sometimes utaki kukua part of a certain legislation yenye iko proposed, but wewe umeenda umeanalyze, umeona hiki kitu ni mbaya, umekataa, umeambia paka party leader hiki kitu ilo ni mbaya, alafu wao wananyamaza, kesho unasikia now this is the party position. So hao wazee wana represent watu ama wana represent party? So sisi hatuwezi force hiyo sasa. Tukiforce watatuambia mnapigana. No, sisi to ensure watu wetu wanajua hii katiba, wenyewe wataleta independent MPs
of independent thinking.
Yes, because when niambie mtu anakujaja na umeenda Lord wa huko ndadi kwa award unasema mtanipatie MCA hapa, ina maana hiyo jamaa anataka kuloot hiyo county. ukiona mtu anataka kuwa president na anataka kuwa na MCAs wengi na county, anataka ku short change hiyo governor. Like utapatia makampuni zangu ndio zita makampuni zangu na wazao watu wangu ndio zitakuja zifanye zi supply matenda huko, kikata ama MCA ni wangu. Wanakuvua unapiga unakuwa impeached. Unaona?
Okay.
So even vile umesema the people who made this good constitution, they shelved it.
Yes.
Ile time tu alitoa kwa shelf, na how Kenyans got to know about this constitution and the implementation part of it, it was through devolution.
Yes.
The devolution was only the seats that were created for them.
Yes.
Hizo ndizo sasa alikama katuambia unajua sasa, and that's 3 years later ama 2 years.
Yes.
Tulikuwa tunaingia 2013. And then now alikuwa na introduce all these counties and you know easy seats are women rep. So hapo alikuwa anataka to understand kabisa.
Hata umesema
but not the roles of them.
Umesema kitu poa hapo about women representatives eh? Kulikuwa na ile maandamano ya femicide. Kuna kuwaga na an organization inaitwa KEWOPA, Kenya Women Parliamentarians. They never said anything.
Okay.
So you're like, if KEWOPA has been established to address women issues through the women in parliament, and these are women experiencing femicide. Unakumbuka ile stuff ya Maimahiu, ya wale watu hii, ile documentary ya BBC?
Yes.
Instead of even finding ways that investigate that matter even more, it is our women representatives who came out and said, oh, BBC ilikuwa na malicious intention. And it means hata wenyewe wajui katiba. Like most of them, kuna hiki kitu wenye mwafu lisema off camera. Ati hao wase wanajuanga katiba, ni vile wanajifanya hawajui. Trust you me, hawajui.
Politicians.
Trust you me, when political parties are going for members of parliament, they go for the dumbest. Kwa nini Raila alikuwa anaezanga wase hiyo parliament? Used to have the smartest guys. Otiende Amolo anakuja na kukotizi mavitu paka like hawa zaidi wako zile, hiyo kitu iko wapi? Kwa nini Raila aliezaje kucontrol hizi maserikali zote? He had the people who knew it, who knew things. Na walikuwa anawasumbuanga kwa nini? You they don't know, wanajua uzuri hawa wazee hawajui kitu.
Ana watu
wa kusikia. Kuna MP fulani na sisi mtaja jina pale Norfolk hiyo time ya hiyo maandamano. So ali roll window akatuambia, "Mnapiga tu kelele na hamjui." Hiyo time hata ndio maandamano I think ya pili.
Yeah, okay.
Hiyo ni 18th.
Yeah, that was like okay, sawa. Umesema finance bills ya tujui. Sawa, tukamwambia, sasa wewe, ebu tuambie, what is so good about that finance bill? Tuambia, kwani, nye mjuyo kitu ni mzuri? No, you tell us, you kwa hapo any MP, tell us right now.
Lakini kwa nini unaogopa kumtaja?
Tuambie, no, atuwezi mtaja, unaona? Because I'm never, that, hiyo ndio ilikuwa inafanya niseme. Actually, the problem is, we have ignorant MPs, right? But this, remember an MP is an average of people in a constituency. So for this first time nilikana nikafikiria nikaona kau jamaa ameelectiwa na amekuja na anasema hivi, inamaanisha watu wengi sana kwa constituency yake wali resonate naye.
Meeting of the minds.
Yeah, there was an actual meeting of the minds to the point that they validated his candidacy through the vote. They actually woke up and voted. So ignorant people vote ignorant leaders who make ignorant laws, and they give us bad life.
So to go back to Nene. So right now, what's your mission? Because is it a petition? Because we try to find out to study the constitution in school. Yes.
Yeah.
So, like, walk us through that whole.